wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulanka wada tashiga istaraatiijiyadda baaxadda cadaaladda heer wasiir. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirada wasaaradaha cadaaladda, amniga, arrimaha gudaha, maaliyadda, wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta Jubbaland, agaasimaha guud ee arrimaha cadaaladda iyo xubno ka socday wasaaradda cadaaladda ee heer federaal, Cabdullaahi Cabdiqaadir Qaanuuni, agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka Jubbaland ayaa markuu kulanka soo idlaaday warbaahinta la hadlay.
Kulanka yoolkiisa hadafkiisuna wuxuu ahaa horumarinta adeegyada cadaaladda ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, sidii la iskaga kaashan lahaa oo wasaaradahan iyo run ahaantii ay door weyn ku leeyihiin horumarinta adeegyada cadaaladda ee dowladda Jubbaland, maadaama wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland ay dadaal xoogan gelinayso horumarinta adeegyada cadaaladda ee deegaanada Jubbaland, dhammaan bahda cadaaladda Jubbaland ay bixinayso. Maanta kulankani wuxuu ku saabsanaa sidii la iskaga kaashan lahaa, sidii loo horumarin lahaa adeegyada cadaaladda ee dowladda Jubbaland run ahaantii ka jira dhammaan deegaanadeeda. Wasiirada ka soo qaybgala kulanka ee bahwadaagta la bahda cadaaladdu waxay run ahaantii ku dheeraadeen ballan qaadeen inay garab istaagayaan sidii loo horumarin lahaa adeegyada cadaaladda Jubbaland, ha noqoto dhinaca daadejinta, ha noqoto dhinaca la shaqeynta hay-adaha amniga ee cadaaladda la shaqeynayaan, ha noqoto dhinaca dhaqaalaha, ha noqoto dhinaca u qareemida adeegyada cadaaladda Jubbaland. Run ahaantii kulan wuxuu ahaa si ku soo dhammaaday jawi wanaagsan, layna isku fahmay in hadaf muhiima ay tahay dowladda Jubbaland ay u tahay sidii loo horumarin lahaa bahda cadaaladda Jubbaland, loona horumarin lahaa adeegyada la siinayo reer Jubbaland ee ku saabsan cadaaladda, taasoo mar walba ka shaqeysa bahda cadaaladda Jubbaland run ahaantii, oo xiriir wanaagsan ka dhexeeyo, si fiican u wada shaqeyso haday tahay bahda cadaaladda Jubbaland ka kooban wasaaradda cadaaladda, ciidanka asluubta, garsoorkii oo maxkamadihii, iyo run ahaantii xafiiskii xor ilaalinta, sidoo kale laanta CID oo ka tirsan booliiska. Run ahaantii waxaa ka dhexeeya xiriir xooggan oo qoto dheer, dhammaan hadafka ugu muhiimsan ee laga shaqeynayana uu yahay horumarinta adeegyada cadaaladda ee Jubbaland. Jubbaland run ahaantii waxay ku dadaashaa mar walba sidii looga qabtiri lahaa bulshada reer Jubbaland inay helaan adeegyo cadaaladeeda hufan, ha noqoto xoojinta adeegyada ay bixiyaan hay-adaha garsoorku oo run ahaantii hadda gobolka Jubbaland hoos si fiican uga shaqeeya, sidoo kalena xoog la iska saaray golaha adeeg garsoorka Jubbaland oo hormuud ka yahay sidii loo dhisi lahaa garsoorkii gobolka Gedo oo run ahaantii soo dhammaaday, mar dhowna qorshuhu yahay sidii loo howlgelin lahaa dhammaan deegaanada Jubbaland howlaha loogu howlgelin lahaa. Kulankaasoo run ahaantii kusoo dhammaaday isfahan iyo ballanqaad in la horumariyo adeegyada cadaaladeed ee ka jira deegaanada Jubbaland.